Sweet Touch Productions.
Tunulira ku mutima nebuza bambi oh oh singa wali chakulya nandi kulide sandi kweta miga baby mupenzi na kuwambo nipende tupenda ne bambi oh oh tuisi pamoja michana na usiku wangine weleze kolera mupenzi wangu hakia Mungu kama unanipenda yonesa nevi twende nyumbani oh oh onyumira onyumira onyumiro linga chakulya buliro kutunulira kumutima nebuza bambi oh oh singa wali chakulya nandi kulide sandi kweta midwa baby ata kama michezo tutacheza pamoja ata kama kutembea tutatembea pamoja kila yoyote ni kama tunishike kwa mkono nikupeleke nyumbani mpenzi wangu mabebi yangu mabebi ya nina kupenda sana onyumira 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 ulinga chakulia uliro kutunulira kumutima nebuza bambi oh oh singa wali chakulia nandi kulide sandi kweta midwa baby mpenzi na kuwambo nipende tupenda ne bambi oh oh tuisi pamoja michana na usiku wangine weleze kolera mpenzi wangu hakia Mungu kama unanipenda yonesa nevi twende nyumbani oh oh my baby girl I want to visit aha kama unanipenda nitakupenda na kushinda wetu wazazi wangu kama unanipenda nitakupenda na kushinda wetu wazazi wangu I give you mine over my baby oh oh nipenda I give you mine over my baby oh oh nipenda sikira kafi but kesho I love you baby ah, onyumira 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 ulinga chakulya uliro kutunulira kumutima nebuza bambi oh oh singa wali chakulya nandi kulide sandi kweta midwa baby mupenzi na kuwambo nipende tupenda ne bambi oh oh tuisi pamoja michana na usiku wangine weleze kolera mupenzi wangu hakia Mungu kama unanipenda yonesa nevi twende nyumbani oh oh I get it gold nati baby I get it gold nati mupenzi hey yo, this is Kalim Dagreti with producer Sweet Daddy, Sweet Touch Recordings, yeah man.